Initiating spiritual growth in the church. By Paul Bucknell. Translated from English into Chichewa by Roderick Banda. Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation. Session 1. Isaiah 50, verse 4.
Isaiah 50, ndimeke 4.
The heart of discipleship.
Mtima wa mapunziro okuza muzimu.
The name of this session is Initiating Spiritual Growth in the Church.
Punziro limene tikuyamba panopo, ndipunziro akuti kuyambitsa kapena kulimbikitsa kukula kwa moyo wa uzimu mu mpingo.
It's one of the greatest problems we have. And you can think, maybe your church or other churches you're working with. How do you take the church from where it is to grow spiritually? Now when the church is growing and healthy, you don't often have to think that. But most of us in one or more areas would like to see our church grow strong and healthy. And I want to give you the tools on how to do that. Some of them are heart tools. How to change the
heart.
But also, it's also the process, the strategy, the step by step. It might sound very difficult, but John the Apostle made it very easy for us. So just think, you know, where is my church now? Where would I like to see how the church would grow? It's not the way most people think. Often we use the word discipleship. We don't know how that fits into our church. Well, we'll be learning through this whole series in these 3 days. But first, I want to tackle an important issue here. It's what I call the heart of discipleship. It's what we need in ourselves to be able to go forward. It's that changes that we're looking in our lives. So we can bring the changes that are needed in other people's lives. And so today we're going to talk about being what a faithful disciple of Jesus is. How to be a good discipler. And how to use those tools that we'll be talking to you about. In Isaiah chapter 50, verse 4.
Yesaya mutwaka wa 50 ndi mega chinai.
Just one verse we'll be focusing on this hour.
Ndipo nthawi imeneyi tikambira na kwambiri za ndime imodzi yokhayi. Ndime 4 ya Isaiah 50.
And I wish there was a clock here, otherwise I might keep going and going.
Ndipo ndikadakonda pakadakhala wochi, famwina ndikhoza kumangola nkula kumapitabe nkumapitabe.
But if I go and keep talking about this, then I won't talk about other things.
Oh, thank you.
Because I forgot my watch. Can we pray as we continue? Oh Lord, mighty God. We ask in the name of Jesus to come close to our hearts. Our homes, our ministries. We ask, Lord, for you to come teach us. Soften us where we're hardened. Stir us on where we are lazy. Direct us where we're lost. Enable and empower us where we're weak. And teach us where we're ignorant. But all the more, Lord, we ask that you, Jesus Christ, would dwell in our hearts richly. May you not be a stranger to our lives, but the heart of our lives. In the name of Jesus we pray. Amen.
Amen.
Four lessons from Isaiah 50, verse 4.
Mapunziro anai amenetifuna titengepo kuchwela pa Isaiah 15, dimeakea 4.
The training of a disciple.
Mapunzitsidwe amuntu wakuta akaleo kunzitanzake.
The purpose of the disciple.
Komanso zolinga zamuntu wakunzitsidwa akuta akaleo punzira.
The discipline of the disciple.
Komanso jikalidwe jamuntu amenetifuna punzira wambuyo atu Yesu.
If we have time, the attention of the disciple.
Nipotika kalanso ndinhawi tikambina na zachidwi chimeneo punzira wa Yesu amenetifuna kalanajo.
Tomorrow, hopefully at 9 o'clock prompt, we're going to start with the second part of this and finish this one section on Isaiah
50.
And there we'll talk about the resolve of the disciple. So let's listen to Isaiah 50, verse
4.
The Lord God has given me the tongue of disciples that I may know how to sustain the weary one with the word. He awakens me morning by morning. He awakens my ear to listen as a disciple.
Ambuye Jehova wandipata inelilime lao punzila kujindi ziwe kunena maru akujirikiza iye amenari olema. Iye andi galamuta mawa ndi mawa na galamuta kutulanga kutilimve monga opunzira.
As we go through this verse, we're going to highlight one section by one section. Each of those will be a point.
Ndipo tikhala tikulondola mfundo ili yonse ya mfundo zimene zili mmenemu.
I want you to keep focused.
Ndipo ndifuna mukhale ndi changu ndi cheru kuonetsetsa zimene tikukambazo.
Now this section here from Isaiah 50 is actually part of a series of servant songs in the book of Isaiah.
And
we are most familiar with the last one, or the first one is Isaiah
42. A second one, Isaiah 49.
The one we're talking about today is Isaiah 50, where we learn about his determination. Each of these sections is giving us an insight to the Messiah that would be coming when it was written in Isaiah. And we learn that Jesus Christ would identify with these very words. Where from the Gospels we get a perspective of his activities and teachings. Well, in this section we get a picture of his heart.
So no pandemies,
The fourth servant song you're most familiar with is Isaiah
53.
Remember where Jesus he suffered with description of him on the cross. One of the biggest changes that happened in my life was when I gained a different perspective of Jesus Christ. Maybe you've already gone ahead of me and learned this. What I realized is when I was studying about Jesus, I was learning a lot about those things that he was doing and teaching. He was the one that we revere. He is the Lord. But something began to change in my life where I began to learn there was something else about Jesus that needed to be part of my life. Let me read from Philippians 2, verses 5-7. Have this attitude in you which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality a thing to be grasped, but emptied himself, taking form of a bondservant and being made in the likeness of men.
Umene unalinso mwa Kristu Yesu. Amene upokale nao maonekedwe a Mulungu. Sana chiesa cholanda kukala wafana ndi Mulungu. Koma anezi kutula yeka na atenga maonekedwe akapolo na kala mafanizidwe a antu.
We find that he came from heaven.
Tumeona kuti Yesu yu anabwera kuchoka kumwamba.
He took his divine robe off.
Ndipo anavula umulungu wake.
And then put a man's robe on.
Ndikuvala chovala chonga ngati munthu.
He took off, he stripped himself from his divine prerogatives, his powers, his glory.
Yesu anadzivula anadzichotsera mphamvu za Mulungu zonse zimene anali nazo ulemerero wake wonse.
And lived as a man.
Ndipo anakhala monga munthu.
When I started thinking about that practically, I realized that he was living in the power of the Holy Spirit. But it was the same Holy Spirit that worked in him that would also work in us as
believers.
Why do you think Jesus prayed? Why do you think he prayed all night? Why do you think he fasted? Why do you think he studied and memorized God's word? Is it not possible that he was facing the same problems that we would face? That the very problems of finding loved ones that die? Seeing needs that we can't meet. Facing people that know more than ourselves. Meeting up with enemies who want to do us in. Jesus is not one just to be looked on as a Lord to worship, but one to learn, to emulate, to copy.
Yesu, tisamango mwona ngazi ambuye ndi Mulungu ofunika kupembedzedwa ndi kulandiridwa. Koma tizimona songati munthu amene tikhoza kuphunzirako mmene tenera kukhalira moyo wathu.
And in this way, what it means is the Spirit of Christ wants to live in and through our lives.
Chono chimene tikunena ndi chakuti mzimu wa Mulungu ayenera kukhala mwa ife komanso kutumikira kudzera mwa ife.
It's a wonderful understanding. And so when we look at Jesus here, Where it talks about have this attitude which was also in Christ Jesus. It means that very thing. The same approach to life. Is to become in us. And nothing less than that should be our goal, our heart, our purpose in life.
And
so when we look at Jesus, we're going to be looking, learning from Him.
We're going to
see what how he thought about life and say, yes, that's the way we need to be
part.
First thing we see here is the training of the disciple.
Says,
the Lord God has given me the tongue of disciples. Now we again see the word me here. This is a typifying Christ in the words that he would say. What we find here is that Jesus was a learner. Now this phrase here, it is a little bit difficult. He's given me the tongue of disciples.
But
what does it mean, disciples, anyways? Literally, it just means learner. I don't know about your language, but in English, we don't usually use the word disciple. A better translation would have been learner for us. But basically, it means one that is acquiring knowledge, understanding, and developing. But not only this, he said he's given me the tongue of disciples. And there's different translations of this. But let me mention that there are two possible meanings for it. A tongue of learning is a person that is trying to learn things. So he was learning like a disciple.
So now,
that was Jesus Christ. Even Luke 2:46. It says Jesus was both listening that to them and asking questions. At 12 years old, he was inquiring and learning. And we know that. For if you have a teacher and students, we understand the students are there to learn. But we have to understand that we're disciples of Jesus. We're disciples and learning from our God. And learning is a lifelong process. There is no time in our life where we can step out of a learning stage and say, now we don't need to learn anymore. Oh, I graduated now. Oh, now I'm pastor. Oh, now I'm father. And be careful lest we think that doesn't mean I can't learn anymore. Actually, If you are open, you can learn many things every day.
Ndipo ngati munthu utakhala wotseguka mmoyo wako, ukhoza kumaphunzira zinthu zambiri kuti tsiku.
I remember one time getting away with my wife and we walked around this pond.
Ndikumbuka nthawi zina zake ndali kuenda ndi mkazi wanga ndidafika pamalo enake.
And by the way, sorry she can't be here with me.
Ndipope pano kwambiri kuti zinali zovuta sitingathe kuti tikhale limodzi kuno.
We have a number of children at home.
Tindi ana kunyumba angapo.
We also do home education.
Komanso ana utimaphunzitsa maphunzo awo ku sikulu koma mnyumba mwathu.
So school goes on even when I'm here.
Tsono ngakhale pamenene ndili kuno koma sikulu yawana ine yakupitirabe kwathuko.
But we were walking around this pond and my wife every 3 or 4 minutes she would stop.
Tuno timaenda malabene ndipo nthawi zonse mphindi zingapo mkazi wanga maima.
I should say, "Oh, what's this?"
Then kazonga mase, "Ah, kodi akasungajanya."
I was just walking along.
Then basi ndimango londola kumene tikupita ku kumene mkazi wanga akuloya.
But she would stop.
Koma mkazi wanga china chimamukhudza kuima.
And she would start asking questions about this plant or how special that was.
Ndiye namba ukambaza kambeuka meneka kadwa kameneka kumafotokoza kuti nkabwino mofunikira motere.
And but every time she would stop, I would stop and then look back and see what she was looking at.
Ndamba akaima basi ndati mamuna ndinalikale patsogolo kuti oh waimanso basi kungobwerera kuti khale pamodzi malamo dzameneyo.
But you see the learning?
Koma mukuona kuti kupunzira.
That learning was there.
Kuti kupunzira mmenemu kunalipo.
And I'm still this way though, you know, the Lord has to pull me back and say, "Hey, pay attention to what I'm trying to teach you today."
So ndazambiri ndemoyongo makacho ndimafunda ndizipita bepatsogolo, koma mbuye ndazambiri amandibweza kuti ayi, tabwera kwa mbuye pangono kupunzira ichi, pali china chake ndifuna kupunzira.
Is that way in the scriptures?
Kuti mamulungu ngusaka pamwe chimodzi.
It's that way when we look at things around us.
Mamulungu ngamene kuti tikangona zinthu zonse zimene zitizungulira.
And it's that way when we're listening to people around us. But it also it doesn't only mean learning like a disciple. It means learned like a disciple.
Learned.
And so even one translation calls this disciple an expert.
Ndipo mawena kapena mabukwena amafotoza za ophunzira ameneyo ngati katswiri wa maphunzira ameneyo.
In Matthew 7:28,
ndipo Mateyu 7:28,
the crowds were amazed at Jesus's teaching.
Gulandu lidali ndi chidu lidadaba ndi ziphunzitso zakuya zimeneyo anali kuphunzitsa.
There was something about Jesus teaching that astounded everybody.
Padali china chake zimeneyo amaphunzitsa zimene anthu ambiri zidzimutsa nkwadabwitsa.
Can I suggest that our heart of learning has a lot to do with our knowledge and wisdom?
Kodi mukudziwa kuti zambiri zinthu zimene timaphunzira zimakhazikika pa zimene ife timazidziwa kale ndi nzeru zimene Mulungu adatipatsa.
There's something that we're gaining all the time.
Kuti nthawi zambiri Mulungu amatunikira zinthu zosiyana-siyana mmoyo wathu.
The best teacher is the best learner.
Ndipo mphunzitsi wabwino kwambiri ndi munthu amene nthawi zonse ndiophunzira zabwino kwambiri.
The best teacher is the best learner.
Mphunzitsi wabwino ndiyekhaye amene amakhala mwa mtima wakuti aphunzire.
Maybe we could adapt that. The best pastor is the best learner.
Mwina tikhoza kunena kuti mʼbusa wabwino kwambiri ndi mʼbusa amene satoma ndi kuphunzitsidwa.
Now let me just think about this. So discipleship is occurring all the time in our life.
Tsono tiyeni tilingalire moja kuti kuphunzira kuti khale chimene Mulungu abafuna ndi chinthu chimene chimachitika nthawi zonse mmoyo wathu.
God's classroom begins from the Bible to the world.
Ndipo nyumba kapena malo ophunzira amene Mulungu adakhazikitsa amachokera mʼBaibulo kutuluka kumapita ku dziko kumene
He controls and manipulates everything and as a sovereign God for us to learn and maximize and knowing his greatness.
Ndipozi zonse zimakhala mdzanja lake. Ndipo amazikonza kuzisintha mnjira zimene yakufuna ndicholinga chakuti ife tiphunzire ndikudaba ndikuzizwa zachimene Mulungu amachita.
Discipleship largely is the learning from God himself, Jesus, a master.
Tsono kuti ukhale wakuphunzira kwa Yesu ndi maphunziro amene munthu amaphunzira kuchokera kwa Mulungu mwini kuchokera kwa Ambuye athu Yesu Khristu.
And disciplers learn from experiencing God's grace. In other words, my ability to rightly disciple another person is understanding how God is training me. Just pause for a point of application. Jesus had that tongue of learning, that inquiring, that asking, that searching. Have you got to that point in life where no longer are you really learning? Have you got down where no longer are you able to sit at the Master's feet and be engaged at what he's saying? Can you right now tell your Lord, Lord, teach me more about yourself and the world? I want to be a good learner. I want to be a disciple. Okay, that's the training of the disciple. Let's go on to the purpose of the disciple. Excuse.
Sorry, Ivan.
Good break time though. This is the purpose of the disciple. Okay, let's go back to Isaiah 50 verse
4.
The Lord God has given me the tongue of disciples that I may know how to sustain the weary one with the word.
Verse 4
still. That I may know. Do you see that word there in English? It says, he's given me that tongue so that there's a purpose there.
So
in other words, God has given me that understanding. He's given me that inquiring heart after him. What's that reason? Notice, Christ's purpose to meet with God was largely to sustain the weary ones. God would give him words so he could pass them on. And through those words, God would sustain those weary ones, those broken ones. We see here that the disciple learns to serve others. There's a life purpose. That's the reason God builds me up. Pastoring is not just an occupation to provide for my family. Or even as a person in the church, the reason I'm learning for God's word is there's a greater purpose involved. The reason he gives is so we can give.
chimene amatibatsira mulungu ndichokuti wapatsenso ena
because there's a great mission on the heart of God to help the broken hearted
chifukwa pamtima pake pa mulungu pali umikwa wathunthu wambiri wakuti utumikire iwo amene ali okhumudwa wovutika wopsinjika
if God's people are not being receptive
ngati anthu a mulungu sayambirenze
then there's no word to give If God's people are not learning and being a disciple, they're
going
to be like lost sheep. Oh, they might come to church. But they're still confused. God wants to raise up the church of God.
Mulungu akufuna akuze mpingo wake.
That every member,
kuti member aliyense
would be learning,
kuti akhoze kumaphunzira
kuzoona. God give them words,
kuti Mulungu akhoze kuwapatsa mawu,
akhoze teach them,
kuti Mulungu akhoze kuwaphunzitsa.
They could go up to someone else,
kuti akhoze kupita kwa wina,
and be able to share from their life.
Pereka kutoya mmoyo wangu.
Let me share what God's doing in my life.
Nami ndinoti ndifuna kugana ni Yesu amene ali mmoyo wangu.
God strengthens.
Ndipo zimene zikamachitika.
And God through his brother strengthens me.
Wina alimbikitsa mzake, wina alimbikitsa mzake.
Do you see this focus? Mission that's based on the weak.
Kodi mukuona kuti cholinga chake cha Mulungu chakhazikika pa olema.
This is where education has gone astray.
Pamene maphunziro adali kusokonekera.
Education is focused largely on career orientation rather than heart orientation.
Vuto ndikuti maphunziro akusukulu aja masiku ano akakhazika pakuti munthu akaphunzira akagwira ntchito yolembedwa koma osachikuti maphunziro amthandize kusika mtima wake.
There's an acquiring of knowledge that's so focused
Pali kupeza chidzidzo kwina kumene kumangokhazikika mbongomo.
That they are just thinking of being lifted up in pride.
Kuti amangokhala kuti ali kulimbikitsidwa kuti basi chimene chikhale mkati mwawo ndikudzikonda ndikudzikuza.
Rather than focus on God's giving me resources so I can help others.
Osati kulimbikitsa kuti Mulungu wandipatsa zonjenderezo izi. Osati kuti zikhale zaine ndekha koma kuti ndithandize anzanga.
Is it on? Okay, good. Thank you so much. Really appreciate that. Excuse me again.
Bye-bye.
This is not a good point. Thank you so much. But it excites me when a college, a church, a home,
kamene zimandikondwetsa kwambiri pamene mpingo kapena sukulu kapena pakhomo pa nyumba
begins to understand why God is teaching them
pamene magulu amenewa ayamba kumvetsetsa zolinga za Mulungu pakuwaphunzitsa
money you know the money comes in that's part of life
ndalama ndi mbali imodzi ya moyo
or sometimes it comes in we always wish a little more right I'll share more later about my own life
but
the point is when we understand this mission it becomes exciting a divine appointment
koma tikalindela kwambiri zanchita mene mulungu atipatsa mene mulungu atipatsa timana kuti mulungu adatika pamalo pamene tifunika kukumana naye
I recently was meeting with a brother. When he looked at God's word, he wasn't getting anything out of it.
Pamene amana kuti akutumikira Mulungu koma kuchola muzimenezo samapeza chipindu chinali chonse.
And then I began to share with him a little bit more.
Then ndidamba kukambirana naye kugawana naye.
Do you know what's supposed to happen when you read the word of God?
Kuti mumadziwa chimene chimafunika kuchitika pamene mwerenga mawu a Mulungu.
Hu!
Ndana dzidzimu.
God is speaking.
Mungu amalankhula
I don't mean the feeling the physical okay I know I'm shaking but that's not what I mean
sindikambaza chimene munthu amamva mmoyo wake koma kuti mawu Mulungu ndi Mulungu ali kulankhula
but it's that awareness that God is teaching me something equipping me
koma kungo zindikira kukhana cho chidzidzo chonse kuti Mulungu ali kunena chine chake kwa ine ali kundipanga ndikhale
the humbling of the soul
He's
teaching me so he can use me to teach others.
There's
someone out there that needs God's word.
I'm
on a mission today.
It
might be my sister.
It
might be some stranger. But let me suggest, this is the way Jesus faced every day of his life.
Koma ndifuna kunena mawuya kuti moyo medeyo ndumenenso Yesu amakumana nawo tsikunditsiku moyo.
When you see him as a great teacher,
mukabona Yesu ngati mphunzitsi mkuru,
I want you to know there was a life behind that, a life of meeting with God.
Ndifuna kuti muone kuti kuseri kwa kwa mphunzitsi mkuru kudali moyo, moyo okumana naye Mulungu.
And God was teaching him.
Ndabumbavata ndali kumphunzitsa kusabiko.
And then he would teach as God brought people in his life.
Ndino akamuphunzitsa akakumana ndi anthu, ndamamba kwaphunzitsa zimene aphunzira zija.
You study the scriptures, you'll find this truth.
Inu mumadziwa, mumaphunzira mawu a Mulungu, mumayerenga ndipo mukudziwa ndikunena izi zinthu.
And let me further suggest, this is exactly what God wants to do in each one of our lives.
Chono ndinene mawuya kuti chimene Mulungu amafuna moyo wake ndiye chimene.
More than that, he wants to do this in every member of our churches.
We're
no longer in the Old Testament. God's Spirit there at the temple. Now each one of us is a temple of God. And when we all gather together, God's Spirit filling this place. We sense his presence. He
gets
the church. The church goes out with a burden, a mission. Mostly the word of God. To sustain the weary one. No wonder this world runs after other things. Because the people of God are not bringing the word he's given. We're no longer learning.
We don't
think there's anything more to learn.
I've
read the Bible many times. Oh, I graduated from
school.
Oh, that we could train God's people differently. One of my greatest cries of my heart is that I might be a learner to the very last breath. Point C, the discipline of the disciple. The discipline of the disciple. What does it say here? He awakens me morning by morning. Every morning, you can see that there, right? What is discipline? But it's regular, consistent. We know that Jesus had a heavy ministry. In order to make time with God, he often had to go up to a mountain alone. I don't know, you're probably better than I, but when I walk at night, I stumble, and when it's dark, it's hard to see. I don't know if he stumbled on stones and everything, trying to get up to a quiet spot. But it was something we find in Jesus' life that was important. It was crucial. See, when you will all of a sudden realize how God works, you prioritize that time with God. When I began to share with that brother, Why we're meeting with God, all of a sudden God's word became alive again.
You
see, we're guided by the Father's purpose, so we need to meet with Him.
And
every time we meet with the Lord is a time we're anticipating that He teaches.
I know
there's times I open up to God's Word
and
I read, I put it
down.
And I'm about to leave.
I said, no,
stop, don't
leave.
Why? Because I realized I was just reading, but not meeting with God.
That's
why in the morning I get up early, and so I'm not thinking about other things yet.
In the
morning is before all these people, the cell phone, everything. But it's that consistency in knowing my Father's will. He awakens me morning by morning. I remember one time sharing a room with one of the brothers in India, northern India, northeast India.
And kumbuka lati ulina lake timagona chipinda chimodzi ndimbale uina mbali ya ku India uko.
He was like an apostle. Early before the church was established, he would use his occupation, but he would start churches everywhere. Sometimes there were even cannibals in some places. But every morning, he would wake up and say, "Praise the Lord." I'm very slow waking up. But you can tell the Lord was waking him up. I remember once flying on an airplane, I was sitting next to a Nigerian brother.
And
the flight was long. But it's like an alarm clock happened in him. He woke up and he just started singing and praying. It didn't matter where he was. You could just see God waking him up. Yeah, they have a whole ritual that happens when they wake up. But you know, if you want to wake up fresh, I'd encourage you to go to bed properly, thinking about the Lord. Already looking forward to what He'll teach you tomorrow. You know, so often we have different things we plan for tomorrow. But just like I had to come back and look at what my wife was pointing at. Can I suggest that the Lord wants us to slow down with our plans?
Now,
I encourage you to have good plans. But I want you to understand God has plans behind our plans. You jumped on the bus and you're next to somebody.
And
you might want to be preaching somewhere, you're thinking.
But
remember, hey, this might be an opportunity to share the gospel.
One
of the first things I do is think back what God was teaching me from His Word this morning. More than often, God uses that as content to share with someone else.
Ndimagwitsa nchito zimene ndikumvazo kuti ndiwagawire ena zimene Mulungu ali kulanga.
How consistent is your time with the Lord?
Kodi inuyo moyo wanu muli ndi nthawi yochuluka bwanji kapena mumakumana naye bwanji Mulungu?
Should I ask you?
Kodi ndikufunseni?
Should I ask you to declare how regularly you meet with God?
Kodi ndikufunseni kuti kodi mumakumana naye kangati Mulungu patsiku?
I won't, but I want you to think about it.
Sindikufunsani ayi koma ndikupempheni kuti mulimbalire kwambiri za chimenezi.
If we don't,
ndati sitikumana naye,
can I suggest there's some element that we're not a learner?
Kuti mwina tinene kuti nkutheka mtima wanu ngosapfunzitsika,
that we're prideful.
Kuti mwina nkutheka muli ndi mtima wakunyada ndi wadzikonda,
even arrogant.
Koma somwina nkutheka kuti ndinoma mtima simufuna kutsutsika,
because we think we can get along with our lives and our ministries without God.
Chifukwa mwina nkutheka mumalingalira kuti mukhoza kukhala moyo ndi kutumikira munthu mikumene Mulungu ada kupatsani koma mosathandizidwa ndi Mulungu ameneyo.
Got my tie on.
Kuzo kuvala nekta yangu.
Got my Bible.
Kutenga Bible.
But my heart's not ready.
Koma kutheka kuti sonsense kumachita kuma mtima wanga suli wokonzeka.
If my heart's not ready, my spirit's not ready.
Kuti mtima wanga suli wokonzeka, mzimu wanga suli wokonzeka.
Lastly, let's look at the attention of a disciple.
Pomali zaten tuoneza chidwi chimene ofunzira kwaesha amene okhala nazo.
He awakens my ear to listen as a disciple.
Mamunga kunena kuti agalamutsa kutulanga kuti ndimve zimene Mulungu akunena.
Now this is very interesting.
Ichidu choyosangalatsa kwambiri.
What does it mean to awaken?
Kodi kujutsa kumatanthauza chani?
You know, ears are a little bit different. Eyes can close.
Mumveji kuti makutu ndiwo siyana tifamaso mukhoza kutseka kutsinzina.
Mouth can close.
Kumaso kutseka pakamaso pakhoza kutsekeka.
But ears are always awake.
Makutu ndiwo siyana makhachelu.
Unless you put something in them.
Pokapokana vene muti ga zina zake kutsekamo.
But you know, it seems here that Jesus says even his ear needs to be awakened.
Koma chimene Yesu ali kunena apa, kuonetsa kuti akunena kuti ngakhale khutu langa lomwe ndifunika kuti likhale la tchelu liyene kuti ligalamutsidwe.
So here we're learning that a disciple attentively listens and obeys God.
Tsono chimene tikufunzira ndichakuti ophunzira wa Yesu amakhala ndi changu ndi tchelu chakumvetsera zimene Mulungu ali kunena ndi kumvera Mulunguyo.
So we find that, you know, there's two stages here. Hearing is different than listening.
Tikuona kuti pali magawa awiri apa. Chifukwa tikangambaza kumva ndi kumvetsera. Ndiona kuti ndi zinthu
zimwe. I know like in Hebrew and Chinese.
Ndikudziwa kuti ndikhoza kumva chi Hebrew komanso chi China.
The word to listen also means obey.
Komanso mau akuti kumva amatanthauzanso kukhala omvera.
Now sometimes I call my child, "Hey, Benjamin, come here."
Hazina ndima muitana mwana wanga kuti iwe Benjamin tabwera.
Now can he hear?
Kodi akhoza kumva?
Probably.
Nkutheka.
Is he listening?
Kodi ali kumvetse?
Does he come?
Ndipo kena akuti akhoza kubwera.
Maybe, maybe not.
Mwina komanso mwina ayi.
So what's happening? What's the difference?
Sono kusiyana kwa zimenezi ndikuti
sometimes we hear
hazina timambanditu,
but it's not enough to shape our will.
Koma kutheka kuti zimene timambazo sizikhazo kwanira kuti zikonze moyo wathu.
God doesn't want us just to be in hearing range, ear range, but heart range.
Mulungu safuna kuti tingokhala anthu akumva ndi makutu chabe ayi, koma tizikhalanso pamalo pamene mtima wathu ukhoza kumva zimene Mulunguyo ali kulankhula.
How about you?
Kodi inuyo
are there things God spoken but you're just ignoring?
Kutheka kuti pali zinthu zina zimene Mulungu wakhala ali kukulankhulani koma mwakhala muli kunyalanyaza.
Let me give you four ideas to help you immediately yield to God's will.
Ndikupatseni zinthu zina zimene zikhoza kuthandizani kuti nthawi zonse muzikhala ndi tchewu kuzimene Mulungu ali kulankhula kapena kucholinga chake.
More than often we don't quickly listen because we do not think his will is best.
Zambiri simva zimene Mulungu ali kunena popeza mwina nkutheka timaona kuti chifuniro chake cha Mulungucho sichofunikira kwenikweni kwa ife.
Okay, so number one,
choyamba,
these are ideas to help us immediately yield to his will.
Izinthu mfundo zimene zikhoza kutithandiza kuti tizikhala omvetsera ndi ogonjera ku chifuniro chake.
God always gives us what we need to do his will.
Mulungu amatipatsa zonse zimene zitisowa zotiyenereza kuti timve cholinga chake.
Always There's no time he will ask you to do something that he hasn't give you what you need.
Kanzonse mulungu sakupatsani ndi muchitechina chake asada kupatsani zokuendeleza ndi zokuthandizani kuti mukwaniritse
chifundo. Several times since I've been in Malawi.
Kanzonse mbenda kana kuno ku Malawi.
And not just here.
Sinango kana kuno.
Our pastor comes up and feels very bad.
Kumapezawo kuti mbusa wabwera koma kumva mukati mwake kuti sizilibwe.
When I go to the people's house.
Ndikapita kunyumba za anthu.
They expect me to bring something.
And kumapezawo kuti basi ndibwere takena kapi.
But I'm so poor, I don't have anything.
Tsono matoka ndine wasauka pakachimene chini nacho.
Did you ever think God didn't give you anything? Any extra food or something because that is not what he wants you to give them.
Tsono mabina maganizo tizikanawo kuti kodi tikamati ndifosa ukazviona palibe chine chiri chonse chimene Mulungu adatipatsa kapena mwina chakudya chonjezekera chotikozo patsa kuantu ene.
There might be that expectation.
Kuteka kuti anthu amakhana acho chembekezo.
But let me suggest it's your doubt in God's purpose and the way he's able to use you that is the worst part of that meeting.
Koma ndikuzani kuti chinthu chovuta kwambiri ndicho ipitsitsa. Ndicho chokhala kuti suli mchifuniro chake cha Mulungucho ndipo sukudziwa chimene Mulungu ali kufuna kuti uchite mfa chake zinthu zimativuta.
We're looking at the physical side. There's a deeper side.
Ife timona kwambiku zinthu zoneka ndi maso koma pali zinthu zakuya zozama.
And Jesus continually focus on this the heart need of people.
Ndipo nthawi zonse maganizo a Yesu adakhazikika pazosowa za mtima za wanthu.
Why? Because he was convinced that the word from God is what people really need.
Chifukwa chani, chifukwa kuti Yesu adadziwa ndi mtima wake wonse kuti palibe china chofunikira kwambiri chimene anthu chowasowa koma mawu a Mulungu.
And when you begin to see what God's given you,
tsono tikayamba kuona ndi maso angwiro chimene Mulungu atipatsa,
no longer do you feel poor going into that.
Teres tingadzoneso ife kuti ndifosanga ndovutika ndiosowa.
You feel like a king pulling out of your
chest. Kama bozonse mwana kuti ndine mfumu basi. Tumachonse chimene ambuya ndipatsa ndikukutulira.
And they also begin to see how God provides for their heart.
Tsono iwo adzanso akamalandira amamba kuona kuti koma Mulungu ali kutipatsadi zosweka za mtima wanga.
Number 2, immediate these are ideas, okay?
Mfundo ina abandimaganizo kuti ngotithandize tabe.
God always has the greatest goals in mind when he asks us to do something.
Hezonse Mulungu akatituma kuti tichite china zvake, amakhala kuti ari ndi zolinga zimene akufuna kuti zikwaniritsidwe kudzaya mwa ife.
I find that some things that I think are important, he doesn't think important.
Tsono hezina ndidaona ine, zvinhu zvimene ndimana kuti kwabezi zofunikira kwambiri, kumateka kuti Mulungu sizikumukudzanso sauna so kuti nzofunika.
And other things I don't think are important, he thinks is very important.
Kana tazina pama kazi zvimene iye amada kuti zofunika kwambiri.
Can we not begin to adjust and see what he sees?
Kodi tingasinde mukwamba kuona zvinhu monga mmene Mulungu amonera.
You know, there was that leper crying from the road.
Mukumbuka padari ujawakhate amakuwa mumse
umtawe spray commotion
padachi phokoso kwambiri.
He was just like a little voice out of many voices.
Ndipo iye pamene abalankhula palibe so wina amene amalabadira zidali ngati zolankhula zake izo zopanda phindu.
Jesus heal me.
Yesu tendize.
Jesus stops.
Ndipo atangofula Yesu adaima.
Somehow he senses that this is who God wants him to minister to.
Then the minister that chicken chow to Yesu adazindikira kuti okay, pali chiguru koma uyu bonetsa kuti ndamene Mulungu afuna kuti ndimtumikire.
You see what happens?
Ukona what is so much deeper?
You remember that time when Lazarus not Lazarus, another person was dying and so someone came and brought him.
Mukumbuka kuti nthawi zina munthu ina akali kufa, munthu ina adamutenga kumbweretsa kwa Ambuye.
And he would go along.
Ndipo adapita ukoko.
But someone else came by. It was urgent. It was immediate.
Koma wina adabwera ndizachangu nabwera kuti Ambuye.
But someone else comes by with a need.
Ndipo alikubetsa choso chako.
He says this is God's priority.
Ndipo yadadziwa Yesu kuti chabwino atanduza munthu ali kufa koma izobetsa uyu koneka kuti chimene chinthu chimene Mulungu afuna
kuti pause on his trip.
Ndino malomo tamanga kupita kwa uja. Kwabwela uthenga adachedwako pangono nakhazikira pangono.
Never minimize the small things.
Chonde musachepsa zinthu zoneka zazingono.
When God is involved in anything it becomes a major thing.
Pamene Mulungu alipo chino chilichonse chimene mukuchita chingoneke chochepa koma chimenecho popeza Mulungu alipo nchachikulu.
Number three, God never makes mistakes. Oh, this is important. Wouldn't you change some things about life and ministry if you could? What if you could re-elect the elders or deacons in your church? What if you could be a little bit more rich, a little more money? What if your health was a little better? Can I suggest here again that God's not making mistakes? You know, I come up to people and they say, oh, I wish I could live in America. But I say, well, what are you doing? God put you here. Why do you think God put you here if you were going to be in America? There's a reason He put you right in that family, right in that tribe, right in that status of life. We spend most of our life griping, complaining, and doubting. Well, those are complaints against God's sovereign will. His wisdom. Instead of celebrating who we are, even with our limitations. You know, I can't remember much anymore. And my wife reminds me once in a while. You're getting forgetful.
And
And I say, But you know, I'm beginning to, okay, this is part of my life right now. And God will teach me, use me differently. The weaknesses are part of our life. And if He wants to help you to accomplish something you can't, He'll help you. Oh, you know, Jesus, He carried a lot of money around, right? Oh, there's 5,000 people out there. Oh, just open your purse.
I'm going to take you on the vine.
Jesus wasn't like that. And He's showing us how we live our lives. And it's more important to focus on what God wants, not our resources. Number four. Once God defines what He wants, any other response becomes, other than obedience, is sin.
Murungu akatifonokozera natululira chili chonse chimene chili mmaganizo mwake kuti cholinga chake ndichi. China chili chonse chimene tichite akatululira zimenezi. Chosiyana ndi zimene wanena tikatera ndo tachita chimo.
What are we learning here?
Kodi tikufunzira chani bambo?
Are we just hearing?
Kodi timangomva ndimakutu chabe?
Or we like Jesus, He awakens my ear.
Kapena tilingati Yesu amena manena kuti agalamutse.
It's like what I'm facing, I don't really want to listen, so I just cover my ears.
Ngalibali china chimene sindufuna kuti ndichimve ndimangotseka makutu anga.
He says, Roger!
Yaka yidana Roderick!
Yeah, you should say Paul.
Oh, Paul!
Yeah. Are you hearing?
Ndimukumva.
No, not really. What did you say?
I'm
busy. Excuse me. Or are we listening? We're listening because what He says is important. And I am His disciple. I am the servant. He is my master. I suggest these things to you. We're just ordinary people. But this is the life Jesus lived.
Komadu Murungu adatipatsa moyo umenewo kuti tikhale.
Taking orders from the Father.
Kuti ifeld has John said izimvela kupangira ndula muliro tola kwa Atate.
He was a learner.
Yeah, adali wakhunzira nthawi zonse.
He put his omniscience aside.
Ndipo adaita nchitozele zonse pambali.
So he could learn every day.
Kuti nthawi zonse akhoza kumva chimene Atate ali kulankhula.
He was a purposed.
Yeah, adali ndi cholinga.
He was there serving others.
Ndipo adali pamene popo kapena adana moyo wake ngati cholinga
cha Mulungu. The divine word would come through the Father to others.
Anadziwa kuti zinthu zonse zimadza kuchera kwa Atate kudzera mwa iye kupita kwa anthu.
He had that purpose and that hope.
Anali ndi cholinga, anali nacho chiyembekezo.
That somehow God would work through those words.
Kuti Mulungu agwiritsa ntchito njira zimenezi kuti akwanitse zonse.
It didn't seem like the people were open.
Ndipo
it didn't seem like people had receptive hearts. Listened. And God was doing something. His faith drove him. See, the discipline of the disciple. If anyone didn't have to read God's word, it would have been Jesus. Let us be sitting at the feet of Jesus.
Tieni nazonse tikhale pamapazi ake a Yesu.
Morning by morning.
Mawa ndi mawa.
Anticipating that meeting with the Father.
Kujiti zikhala ndi chiyembekezo cha kuti kumane naye Atate wathu.
And lastly is the tension of the disciple.
Ndipo chomaliza ndicho zimene opunzira amalabadira kwambiri moyo wake.
We are there not only listening but obeying.
Cholinga chathu chimene tilili ndi moyo lero sichakungoti timve chabe koma timumvere iye ndi kumtsata.
We are there understanding that what God wants is more important than what we want.
Chimene Mulungu amafuna ndichakuti tizidziwa kuti zimene Mulungu amafuna ndizofunikira kwambiri kusana ndi zimene
tifuna. And if we ever need any resources,
ndipanga timafuna zina zake zotithandizira,
they will be there.
As Mulungu atakwanira.
This is why he says ask whatever you wish and it will be yours.
Mfata ake yamatichita challenge nane kuti pemphani chini chitonzo chimene mufuna ndipo zidzakhala zidzapatsidwa kwa inu.
Jesus was a good disciple.
Yesu adali wakhunzira wabwino kwambiri.
And that made him a good discipler.
Ndipo zidamthandiza kuti pokhala wakhunzira wabwino akhale wakhunzitsa wabwinonso.
I'll be a lifelong learner.
Ndifuna kukhala wokhunzira moyo wanga wonse.
Amen.
Amen.
I'll develop and use my gifts to effectively serve others.
Ndipo ndidzalimbikitsa mphatso ndi matalenta amene andipatsa ndi chuma chimene ndinacho kuti ndithandize anthu ena.
Amen.
Amen.
I will regularly commune with God.
Komanso nthawi zonse ndidzalimbikitsana naye Mulungu.
Amen.
Amen.
I will attentively listen and obey God.
Ndidzamvetsera ndikumumvera iye nthawi zonse.
Amen.
Amen.
Praise the Lord, we have such an example.
Tiyamika Mulungu kuti ife tikhoza kukhala zitsanzo zotere.
This is the heart of discipleship.
Uchindo mtima wakuphunzitsa ena kuti aumbike nakhale ophunzira ka Yesu.
This is what drove Christ Jesus.
Zimene zinkamkankha Yesu kumkakamiza kuti
asitsanzo. This is what bring Jesus Christ into the land of Malawi.
Zimene zinkamkankha Yesu kuti abwere ku Malawi kuti tsono akhoza kufikira miyoyo yake.
You can enter any desert.
Mukhoza chidachina chili chonse.
A place where there's dead and souls.
Cause kuze kumara kumene kuli michenga yokhala khoko mawani.
But God will work through you.
Koma Mulungu atakwitsa ntchito iyo.
It's amazing.
Zoda kuitsakis.
Let's just meet with God though.
Tiyeni zonse tizikhala nako kulakalaka ndikulira kwakukumana naye Mulungu.
And always be a disciple.
Ndipo kuti tizikhala wophunzira weniweni.
He has so much to teach us.
Azizambiri zakuda kutifunzira.
He wants to do so much through our lives.
Afuna kuti achite zambiri kudzera mbiyo yake.
Let's close in prayer.
Tende kumpera.
Almighty God,
atanze Mulungu wamphamvu yonse.
We thank and praise you for who you are.
Tikubikani tikulemekezani fashe chimene ndi Mulungu.
Humbling yourself so that we could learn from you.
Kutichepetsa panoka kuti tsono ife tikhoza kufunzira kuchokera kwa inu.
We learn that you are not only great and mighty but you're close by.
Tipunzira mbuye kuti sindinu wamkulu chabe ayi komanso kuti muli pafupi ndife.
Help us Lord to pick up the cross.
Titandizena mbuye kuti khoza kunyamula
and to follow Jesus.
Kuti tikhoza kutsatira Yesu.
We need to crush our will, O Lord.
Tifuna kukwanya zolinga zathu ambuye.
We need to be stripped of our arrogance.
Tifuna kuti ambuye kuti vule kuma mtima kwathu konse.
We have been so arrogant ignoring your word. thinking we could get by on our own. Please cleanse us of our sins. Refresh our hearts. And come, Lord, let the Spirit minister to us. Focusing our eyes on Jesus. That we could be a lifelong learner. In the name of Jesus, we pray.
Amen.
This concludes this session. Session 1. Isaiah 50, verse 4.
Isaiah 50, ndimeke 4.
The heart of discipleship.
Mtima wa mapunziro okuza muzi.
Path of discipleship, levels 1, 2, and 3.
Njira ya makulidwe amoyo wa uzimu.
Discovering love, establishing hope, and strengthening faith. Initiating spiritual growth in the church. By Paul Bucknell. Translated from English into Chichewa by Roderick Banda. Produced by Biblical Foundations for Freedom. www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.